exclusive from hotvibes.cr.
The rockstar.
Yeah, it can make it strike.
So now the volume production.
Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu manga ni vera poese akwe. Shona ni jesa gumu gumu, kani kila kila patupine ni majenje. Shona ni jesa gumu gumu, niko unakira wina ni maona chapewe. Shikonde chako baby ni patali, chani siri zanzeru, chani soko ni zaini. Iwe uli monga mungeli, unakwache kumamba nubwira kunikonda ini. Azanga vonsiva manifonsa, ukwani sapu anji kujandi yozi moziwe. Fili vonsiva mini ni mafuna, kumani pasa baby sini makona njala. Nikamvela njota nizi wakoenda, chikonde chako ni kalonga kamishi. Chikonde chako ni kalonga kamishi. Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe. Shona ni jesa gumu gumu, kani kila kila patupine ni majenje. Shona ni jesa gumu gumu, nikaona kero wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe. Chimani pasa chimwe mwe, chimani pasa pofu chikondi chako iwe. Iwe mandi walilo wale la teti kwani choku ikara kwa vula iwe. Oh baby, nikarufe ya mutima wanga ni mpum pum pum. Mutima wanga ine, mulipe wina ndiwewe kachabe iwe. Olo wasambe kwanji, mumeso mwanga siliva ona ine. Mumeso mwanga siliva ona ine. Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe. Shona ni jesa gumu gumu, kani kila kila patupine ni majenje. Shona ni jesa gumu gumu, nikaona kero wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe. Mandi wali do wele la baby wandi 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 we. Iwe mandi wali wama baby wandi 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 we. Baby wandi 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 we. Baby wandi 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 we. Shona ni jesa gumu gumu, kazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe. Shona ni jesa gumu gumu, kani kila kila patupine ni majenje. Shona ni jesa gumu gumu, nikaona kero wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, kaona mukazi wina ni maona chapewe. Shona ni jesa gumu gumu, umatu mwanga ni vera voice ya koiwe.
Into me this track.
Dress up, break up, baby.
Exclusive from hotvibes.cr.